Sema njo njo my boo, nikupe kipenda choro. Umenivuruga I'm so full, nisikize mimi kupe show. Kam kam kupe tam tam, tupeane zam zam. Nateseka na la la, I love the way you shake. Choke to the rest, let me test me bella. Wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu ya. Kwenye sheet and a rock, vile utakavyo minafa. Mlimwene we ni kifa. I feel so good the way you do. Nginoge wanawe ni pitten around too. All eyes on you, nataka niwe na we.
Tadumu, kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unlaumu. Ah, mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu girl.
Shako na wengi heka, wewe umenikweza. So ni mwingine zaidi ya wewe.
Nibadilishe engo girl, hali yangu sio magendo girl.
Jengo mpya sisi wagen, ila majirani they know my name.
Rock your body,
rock,
rock